madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay ku tartamayaan doorashada madaxtinimada Mareykanka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden ayaa muddo saacad iyo bar ah xalay waxa ay yeesheen doodii ugu horeysay ee doodo saddex ah oo ay yeelanayaan ka hor doorashada dhacaysa 3da bisha November ee soo socota oo muddo 5 iyo 30 cisho ah ay haatan naga xigto. Warbixintan iyo waxyaabihii uu xafiiska warqabadka V O E-du ka qoray waxay noo hayay Maxamed Colaad Xasan.
Sida warbixin muuqaala oo doodan ku saabsan uu ku sheegay wariyaha V O E-da Mike O'Sullivan, labada murashax ayaan xalay waxba iskula harin oo halkii ay siyaasadooda iyo su'aalihii la weydiiyey xoogga ka saari lahaayeen waxay isku weydaarsadeen aflagaado. Waxyarun, markii ay socotay dooda ayay sii kullaatay, waxaana ka mid ahaa waxyaabihii lagaga dooday xanuunka COVID-19 oo dunida ku galaaftay nolosha 1 milyan oo qof, Mareykanka oo keliyana ku dilay 200,000 oo qof. Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka oo ka hadlayay arrintan, ayaa yiri:
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was.
Waxa uu yiri Biden madaxweynaha ma hayo qorshe. Wax qorshe ah oo uu sameeyayna ma jirin, isagoo weliba ogaa sida xanuunkan halista u yahay tan iyo bishii Febraayo. Madaxweyne Trump oo ka jawaabaya ayaa sheegay in maamulkiisa uu jawaab wanaagsan ka bixiyey.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine.
Madaxweyne Trump waxa uu yiri, waxaan u ehelnay dharka ay dhaqaatiirta xirtaan oo ay xanuunka isaga difaacaan, iyo marada ay afka ku xirtaan. Waxaan u sameynay mashiinada bukaanka neefta siiya. Haddana waxaan toddobaadyo un u jirnaa inaan soo saarno talaalka. Doodan oo socotay muddo 9 daqiiqo ayaa ka dhacday magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo la sheego in musharax madaxweyne oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga aanu weligu ku guuleysan isagoo aan ku guuleysan Ohio. Laba madaxweyne oo dimuqraadi ah ayaa taariikhda Mareykanka kursiga ku guuleystay iyagoo Ohio looga badiyey. Doodan oo telefishinka si toosa looga baahinayay ayaa waxaa daawanayay qiyaastii 100 milyan oo dadka Mareykanka ah. Waxaa kaloo si toosa uga qayb galay oo daawanayay 100 qofood xanuunka COVID-19 dartii. Waana markii ugu horreysay ee Trump iyo Biden ay waji ka waji dood isaga hor yimaadaan. 15 daqiiqo ee ugu horreysay ee dooda ayayba ku bilaabatay xasarad iyo iyadoo mararka qaar labada musharax ee doodaysa ay isku mar hadlayeen, wariyuhuna uu soo kala dhex gelayay si dooda aanay farihiisa uga bixin. Waxaa kaloo jirtay marar kale oo ay doodu sii kullaatay. Su'aalaha uu wariyaha weydiinayay ee doodu ay ku saabsanayd ayaa ku salaysnaa 6 mowduuc oo mowduuciiba 15 daqiiqo ay ka doodayeen, waxayna kala ahaayeen waxa diiwaanka taariikhda ugu jira labada murashax, xanuunka coronavirus ee Mareykanka ku dilay in ka badan 240,000 ee qof, soo magacaabista Trump ee haweeneyda ku biiraysa qaadiyaasha maxkamadda sare Amy Coney Barrett, dhaqaalaha Mareykanka ee uu dhaawaca ka soo gaaray COVID-19, mabaadiida doorashada ee Mareykanka, iyo rabshadaha iyo gacanka hadalka ku salaysan isirka ee ka dhaca dalkan Mareykanka. Waxaa kaloo doodu ay si weyn u taabatay arrinta la xiriirta warbixin ay qortay jaridda New York Times oo ku aadan canshuurta madaxweyne Trump oo uu wargeysku sheegay in sanadkii 2016 oo ahayd markii uu u baratamayay doorashada uu madaxweyne Trump bixiyey $750 oo keliya canshuurta dakhliga ee dowladda federaalka. Madaxweyne Trump ayaa warkaasi ugu yeeray been abuur. Waxaa kaloo xusid mudan in saacado ka hor doodan ay Mr. Biden iyo marwadiisa Jill Biden ay sii daayeen xogta canshuur celintooda sanadkii 2019, taasoo muujinaysay in lacag gaaraysa $300,000 oo canshuura ay bixiyeen. Madaxweyne Trump weli ma soo bandhigin xogta canshuur celintiisa isagoo sheegay in baaris ay ku socoto. Saraakiisha ololaha madaxweyne Trump ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qaabka doodu u dhacday. Tim Marta, oo ah agaasimaha warbaahinta ee ololaha Trump ee 2020, ayaa ka mid ah saraakiishaasi.
I think what viewers saw was President Trump, who was in command of every moment of the debate, and I think they saw a weak Joe Biden, who was put on his heels most of the time.
Waxa uu yiri Marta, waxa la daawanayay ayaa ahaa madaxweyne Trump oo dooda maamulaya iyo Joe Biden oo u muuqday nin liita oo dhinacyada fiirfiirinaya isagoo kaalmo ka raadinaya wariyihii dooda dhexdhexaadinayay. Laakiin Jeremy Mayer oo ka tirsan jaamacadda George Mason ayaa qaba in Trump uu ahaa nin isku dhex yaacay oo hadba mowduuc ku boodaya.
When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds into a coherent point and then he'd be interrupted over and over and over again by the president. So to ask who won the debate is almost meaningless because the president made sure there actually was no
president. Jeremy, marar badan markii uu hadlayay Biden, waxa dhacaysay in 12-30 ilbiriqsi uu hadallo isku xiran ka hadlayay. Kadib ayuu madaxweyne Trump hadalka ka dhexgalayay. Marka in la sweediyo cidda dooda ku guuleysatay, wax macnaa ma laha. Waayo madaxweyne Trump waxa uu xaqiijiyay in doodu aanay noqon dood madaxweyne. Dadkii doodii xalay daawanayay waxaa ka mid ahaa Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Mareykanka oo degan gobolka Virginia ee duleedka Washington. Waxaan weydiiyey waxa doodii xalay ay kaga duuneyd kuwii hore.
Run ahaantii wax badan bay uga duwanayd sababta horta tan doodba laguma sheegi karin. Waxay ahayd muran iyo iska qajajac iyo waxyaabaha maaragtay xataa xaqiiqada ah oo marka lasoo jeedinayo laga doodayo layskuma raacsanayn. Waxyaabaha hadda yaabka lahaa oo ugu weynaa waxay ahaayeen in la dhaleeceeyo cunsuriyadda, in la yareeyo dadka maaragtay dadka laysu soo dhaweeyo. Waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa mowqifyo adag oo aan weligeedii aan lahayd Maraykanka idina lasoo hor istaagin. Masalan, in wax laga sheego dadkan maaragtay cunsuriyadda iyo ku tacalluqa weligeedna kamaba dhicin. Keligay maahay cid aragtay maba jirinba dood madaxweyne oo sidaan oo kale u dhacda oo Maraykanka oo dhan uu daawanayo. Xataa wariyihii dhexdhexaadinahayay uu aad iyo aad maaragtay uu ula yaabay iskuna day inuu
Professor Maxamed Haaji Mukhtar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyey taariikhda doodaha noocan ee madaxweynayaashu yeeshaan iyo ahamiyadda ay shacabka Mareykanka u leeyihiin.
Marka runtii waa doodo aad iyo aad qiimo u leh dadweynaha Mareykanka ee dhageysanaya ama daawanaya way ka faa'iideysanayeen markaas. Qofkii ay malaa ay dhihi lahaayeen qofkaas earphone ilan qofka wax dooranayo waxa loo baahan yahay ereyga doorasho mugta waxbaad kala dooranaysaa laba shay keebaad dooranaysaa midka wanaagsan marka labadan qofoo tartamaya midkooda oo isleeday kara danahaadii ay ku jiraan ayaad dooranaysaa doodoodiibaad marka ka fahmaysaa oo waa wax soo taxanaa marka qarnigii 19-aad dabyaaqadiisii ay waxaan soo bilaabmayaan oo ah in tartamayaasha labada isku soo hara in maaragtay ay labadooda doodaan waagii hore labada ayaa doodi jiray cid xiriirinaysa oo maaragtay su-aalo weydiinaysay ma ay jiri jirin laakiinse markii raadiyo soo baxay waxaa dhacday in la dhageysto marka waagaasi dad yar baa dhageysan jiray laakiin raadiyo markuu soo baxay waxaa bilaabatay in dhageystayaashu ay farabataan oo la dhageysto oo ay xiise yeelato waxay ka sii xiise yeelatay markii uu TV soo baxay kontameyadi
Doodan ayaa ku soo aaday iyadoo Joe Biden uu raaciyo ururinta dadweynaha muddo 7 ah ku horeeyo. Doodaha ay horey u yeesheen madaxweynayaashii soo maray Mareykanka ayaa mararka qaar saameyn xoogan ku yeelanayay natiijada doorashada iyo dareenka dadka. Sanadkan Samacada, waayo sida ay muujinayaan raaciyo ururinta qaran ee dadweynaha lagu sameeyay 900,000 codad bixiyayaashu waxay sheegeen inay goosteen cidda ay codkooda ugu ridayaan, go'aankoodana uusan waxba iska bedeli doonin. iyadoo middii ugu horreysay doodahan saddexda ah ee ay Biden iyo Trump ku ballansan yihiin ay sidaa ku soo gabagabowday ayaa waxaa labada musharax ay yeelanayaan laba doodood oo kale bisha Oktoobar ee fooday nagu soo haysa
mahadsanid maxamed calaad xasan oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
dhinaca kale labada musharax oo ku jira da'dooda 70-aadka ayaa xalay toos 90 daqiiqo ay doodayeen si ay dadweynaha Mareyka ugu dhaadhiciyaan cidda ay dooranayaan 4 sano ee soo socota waxay waqti badan ku lumiyeen weeraro shaqsi ah oo ay isku qaadayeen iyo magacyo ay isugu yeerayeen dadkii doodaasi daawanaya waxaa ka mid ahaa Faisal Dare oo ka tirsan taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga iyo Xaashi Shaafi oo la dhacsan siyaasadaha dimuqraadiga Maxamed Colaad Xasan ayaa labadaba oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareyka weydiiyey siday u arkaan doodii xalay waxaana ku horeynaya hadalka Faisal Dheeri
sida aan la socono doodani waxay ahayd doodii ugu horreysay ee labada murashax ee xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga dhex marta waxaana diiradda lagu saarayay oo arrimaha laga hadlayay oo dhani ay u badnaayeen arrimo khuseeya Maraykanka dhexdiisa ama ha noqoto arrimaha dhaqaalaha Maraykanka ama ha noqoto kacdoomada ka jira magaalooyinka qaar iyo mudaharaadyada ama ha noqoto arrimahan maxkamadda sare la magacaabay marka 6 qodob ee laga hadlayayba waxay ahaayeen 6 qodob oo aada iyo aada looga falanqaynayay arrimo khuseeya arrimaha gudaha ee Maraykanka waxaana aada dadku ay u saadaalinayeen madaxweyne ku-xigeenka oo ay dad badani lahaayeen xusuustiisa ayaa su-aal laga weydiinayay inuu waxyaabo badan gafi doono, laakiin axad moodaysay in uu su'aalaha sidii loogu talagalay uu si saxa uga jawaabayey, inkastoo ay markii dambe doodu ay afnagaada iyo cay iyo ay noqotay oo labadu ay si aada dood adag isu weydaarsanayeen. Laakiin marka si guud loo fiiriyo, waxay ahayd dood si habsamay u socotay.
Waa garta usoo noqon doonaa qodobada ay soo bandhigay labada dhinac. Xaashaafi ayaan su-aashii aan ku bilaabay mid lamada siinaya. Xaashi,
runtii sidii oo walaalkay Faysal u sheegay, waxay ahayd doodii ugu horreysay oo runtii in muddo ah la sugayey. Sababta keentay inay hadda dhacdo oo waqti dheer qaadatayna waad ogtahay wadanka cudur baa ka dilacay adag in dadku ay isku yimaadaan, taasaana ka liftay in caawa ay qabsanto. Laakiin runtii saadaashii la filayey iyo si wax u dhaceen aad bay u kala duwanaayeen oo si wanaagsan bay u dhacday. Oo runtii qodobo muhiim ah oo arrimaha domestic oo localka ah looga hadlayey si sharaf lehna way ku dhamaatay, inkastoo dee dad labadaba raadinaya codkii bulsho weynta Mareykanka ay si kala duwanna u raadinayay, mararka qaar ay isku dhacayeen. Weliba inkastoo madaxweyne Trump uu ahaa ninka runtii inta badan waxa taagayay, laakiin saasu ay tahay.
Waa gartay Faysal, baan kusoo noqonayaa Faysal. Jamhuuriyiintu waxbay sugayeen madaxweyne Trump marka ay foodees daraan Joe Biden, waxbay ka filayeen qodobadii uu taabtay ee jamhuuriga sugayeen iyo waxyaabihii uu ka hadlay?
Waxyaabo badan baa sida aynu u sheegnay dood waxay ku ahayd arrimaha gudaha Mareykanka ku saabsan. Marka jamhuurigu waxyaabaha ay badanaa aad u filaan waxaa kamid a maxkamadaha oo kale. Haddaad xasuusato ereyadii uu madaxweynaha Trump isticmaalay, waxaa kamid ahaa fursad bay iiga tageen madaxweynihii Obama iyo madaxweyne ku-xigeenka hadda oo murashaxa ah inaan magacaabo intaas oo ku jira maxkamadaha aan u magacaabo. Waxyaabahay filayeen waxaa kamid ahaa inuu madaxweynuhu soo bandhigo in gabadhan haweeneyda hadda loo magacaabayo in maxkamadda sare. Madaxweynuhu wuxuu si cad u sheegay inuu xaqna u leeyahay, haatanna ay aqalka sare ee sanadka oo ah labada in laamood ee xaqa u leh inay maxkamadda sare magacaaban waa madaxweynaha iyo aqalka sanadka, inay labadaba gacanta ku hayaan arrintaana uu dardargelinayo. Waxyaabaha kale oo ay aad u filayeen oo madaxweynaha ay uga filayeen waxaa kamid a waxaan loo yaqaano law and order, oo ah in la taageero dadka amniga iyo kala dambeynta dadka dalka Mareykanka sugaya. In sida aynu arkayna madaxweynaha Mareykanku wuxuu aada ugu nuuxnuuxsaday sida uu isagu u yahay inuu yahay madaxweynaha amniga iyo kala dambeynta sugaya, maadaama isaga ay booliiska iyo laamaha amniguba taageersan yihiin.
Waa gartay Xaashi. Joe Biden wixii laga filayay masoo bandhiga?
Waxay ila tahay madaxweynaha Trump waxyaabihii la weydiiyey waxaa kamid ahaa sida walaalkay hadda u sheegay arrimaha amniga iyo xasilinta macnaha ama magaalooyinka qaar kacdoonno badan ka jireen, laakiin kacdoomahaas waxay lahaayeen qaadka dhibka ugu weyn oo keenay waxay ahaayeen maxaanku fuquuqa iyo maxaanku yidhaahdaa iyo arrinkan kala sooca ah. Runtii ninka la yidhaahdo Biden wuxuu xoogga saarayey marka uu ku celcelinayo ninka la yidhaahdo law enforcementiga amniga iyo maxaanku dhahaa awoodgelinta ciidamada amniga, wuxuu xoogga saaray isagana inuu cadeeyo sababta inaysan keliya ahayn qodminta booliiska ah inuu dadku u yimaado xabadeeyo, laakiin ay tahay dadka markay wacaan 911-ka ee booliiska u yimaado xabad lasoo bixi lahaa in dhaqaale la geliyo hay-adaha amniga si ay usoo raacsiiyaan qofkan dhibka meesha looga yeelay. Haduu qof maskaxda ka xanuunsan yahay usoo raacso dad macnaha aqoon u leh dadka maskaxda ka xanuunsan ama ciidamada ay kamid yihiin dad noocaasa, wuxuu kaloo taageera wax loo community policing waxaa weeyaan booliis ka dhex yimid bulshada, aqoon u leh bulshada ay booliiska u yihiin, si laga yaabo caafimaad badan inay keento dilkana uu yalaadayo fuquuqa iyo isdhibaateynta booliiska iyo waxaa ku dhaca amnidarada dhex taalla hay-adaha amniga iyo shacabka.
Waa gartay Faysal Dari. Markaan usoo noqono dood waxyaabihii lagu doodayay dadka Mareykanka sugayeen, waxaa kamid ahaa xanuunkan coronavirus ee Mareykanka 204,000 qof aragtay ku dilay. Bal waxaad iga nooga warantaa marka laga doodayay coronavirus oo kale ama COVID-19, doodu siday ahayd iyo jamhuuriyiintu waxa madaxweynaha ay ka filayeen?
Run ahaantii madaxweynaha dalka Mareykanka sida aynu la socono iyadoo uu shaqooyinka Mareykanka aada u soo celiyey, dhaqaalaha Mareykankuna oo aada u socdo, ayaa waxaa timi aafadan coronavirus oo aada iyo aada wax u yeelaysay dhaqaalihii Mareykanka. Sidaad haddaba sheegtay, 200,000+ oo qof ay ku dhinteen, malaayiin ay qabto. In marka madaxweynuhu wuxuu mar walba uu ku nuuxnuuxsanayey haddii ficilooyinka uu qaaday uusan qaadi lahayn in tiradani aada iyo aada ay uga sii badnaan lahayd, waxyaabuhu ku dooday waxa ka mid ahaa markii uu yiri dadka shiinaha ka imanaya oo shiinuhu meeshii ay ka bilaawmatay fayraskan ama aafadan ay ahayd inuu mamnuucay, laakiin Joe Biden uu markaa kasoo horjeeday uu yiri arrintani waa arrin midab takoora dadka China ka imanaya in la mamnuuco. In marka madaxweynaha in fursadda uu haystay waxa ay ahayd mar walba inuu soo bandhigo inuu iyadoo aafadani jirta hadda dhaqaalihii uu dib u soo noqonayo, in malaayiin cusub oo shaqooyina dib loo abuuray, in dhaqaalaha la furo oo si iyadoo la fiirinayo caasimaadka iyo in dadku is ilaaliyaan, laakiin haddana iskuulaadkii la furo, in ganacsiyadii la furo, halka uu ku tilmaamayay haddii madaxweyne ku-xigeenka uu murashaxa xisbiga dimuqraadi uu talada qabto inuu dib u xidhayo waddankii, dhaqaalihiina uu dib u burburinayo, in cabsidiina ay dib u soo noqonayso. Marka waxaad moodaa labada murashax in qorshaha ay wataan ee lagaga hortegayo aafadani inay qorshe aada u kala duwan tahay, oo midda madaxweyne ku-xigeenku ay tahay in dib loo xidho in ganacsiyadii, halka madaxweynuhuna uu rabo in la dardar geliyo in dib loo furo.
Xaashi Shaafi, arrinta dhaqaalaha ku saabsan iyo coronavirus,
runtii waad og tahay sida dooda caawana ku cadeed in 200,000 qof dhimatay oo Mareykana oo u dhimato maxaan ku dhahaa cudurkan waxay ahayd, maxaana runtii waxay ahayd dayac ka yimid maamulka ugu sarreeya waddanka madaxweynaha, waayo bishii Febraayo markii adduunka uu ogaaday inuu cudurkan dhacay, madaxweynaheena waa diiday in muddahna wuu diidanaa. Diidmada uu diidanaa yay ahayd cudurka markuu si fiican u faafay oo runtii dhaawac badanna gaarsiiyey bulsho weyn oo maanta qadar ilaahay u dhinteen laakiin la badbaadin karay. Taa marka waxay kaliftay isagii oo laftigiis aaminsanaa diidanaa waxyaabaha dhaqaatiirtiisii iyo kuwa la taliyaasha caafimaadka u ahaaba ay amrayeen, oo ahaa in dadku ay mask xirtaan, kala fogaadaan magaalooyinkii iyo waqtiyadii la xirayna inaysan degdegin xiritaanka uu sii jiro, laakiin isaga waxay ahaa mid ku adkaystay markasta in dukaan la furo dib loo furo ganacsiyadii. Taasna waxay sababtay goobihii la furay sida Florida iyo Texas iyo Arizona oo kale meelihii ugu horreeya la furay ahaa cudurka mar labaad inuu kusoo noqday dhimashada ay sii bartay.
Kuwaas waxay ahaayeen Faisal Dari iyo Xaashi Shaafi oo falanqeynayay doodii xalayta ay yeesheen madaxweyne Trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. Maxamed Colaad Xasan ayaan u warramayeen.